Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen e Fulfulde.
Gagni kante to bogi jande ga fadu hala Mamadou Sama Seku jam nyali sakrabe hedibe e dow yella kedja do karta do president transition o leli malindi wottan tafun fesagul arsa zenika e mbien e bi ardibe cenal be fanda mudun woni mbien yarde jam kabar mudun jam jam tagal ko holita do pikiro o to bafla be tondo mbien ko janginobe be nukum gulire munen egna les secteur o mata masana le jangnirde kewde ardibe jande be hol mbien woytige kabar mudun be ndaridum lamkobe tutudobe janginobe yewtere meden hertande mbien hande me man hala mbaggu mbien natortongo le yambereji kewdi ma dunno e yuttingul nelal e famingul mbien tama go e ko dori nafaka mudun dum mbien nafaka dendi be jawmudul le journal meden dinguno sembe kabar ju amen hande kigiri akam sare sappo jetti le roumar sitane 2021 bismillah sakral ono mbien leede kewde afrika e men runde europe leedi malindi dun no men gutti tafunna kabaru pikiri AstraZeneca kejaado kertaado president transition on dardi dun no fedde lulunde scientifique fanda mudun woni mbien yarde jam jam kabaru mudun mbien do ko holita e do odo kabaru pikiro men lamkobe leedi malibe politina domi dum sefa gollo ben fedde OMS kedan ko ben mahmad baba kunta do fostango usman nyalbul
akila o vaccin ala idane nawtere de tafon farde vaccin ngaji goddi hebede dun yo hala jaado modo horejo lamu hakundejo lebataki hokki comité scientifique haari dun tagal jonte didi ko buri buto ndiyam pese ujinaaji teme tati e chapande jenay vaccin britannique AstraZeneca heba ko wana mali leede kewde godde da afrique europe dani nawtrogol AstraZeneca fu sabe kulol leede de fu kuliti wide wonti dallaaji ko mata hono wadugol bode jijam le calde himbe yogabe fu e tawede leede yogaaji hono senegal ana gonde wadde pesugol mubben o vaccin fedde organisation mondiale de la santé OMS wala fu dabere ko bamita fondo nawtrogol o vaccin na sakkol mudun comité consultatif mondial OMS kumini do dena ko vaccin ngaji koliti wida an do mi jabuji ta fon vaccin AstraZeneca wattu gonden joni o e koliti wida nafa vaccin o buri torra mudun ne be darta faande o vaccin cukkina pesede
e wi gollirde leedi ndi humani de ben nyaw covid 19 leedi malidi nda domi fa hande yamrore fedde OMS e hol ben holliti wido dun ben nyande aljumarande dan ko hala do ben nawturgol vaccin o ben kanko professeur akori ak itnal wonko hanni aissata jara kedda na fashtango alisi c'est
certain comme tajori tan woni leede sappo e jeddi europe darni pikugol bibbe leede mu en sabi jiddalaji bilide pikirnde holtama wida yimbel dido yonki mu en heddike dun sabi somi nardi horebe ngombe fedde noddirtene organisation mondiale de la santé darna pikugol yimbe be pikir antirtedo AstraZeneca ana hani ko min doma jabu ngaydi min nokkata men do hin won leede afrique darnube kanyu en do pikirni ana hani ko min fu min doma jabu fedde OMS ni momi kani hebude hande na aljumarnde
sakra mbaa tout la clairement du kaba mbien kabaru amen bangal be am facebook adu twitter batta hibgol lo do larme mali e le datul lo mbien lele hoyi tesit balli tati todugol teddengal yam ramadou tateji le ndi fuf mbien fudude al kamsari hande sapo jettulur masitan 2021 president transition bandaw mbien bami kado anya fandel kabaru jitu baflabe tonno le mbien lamu kay janginobe hobbe mbitti batte egingol lo nuko gollirde mabbe le cercle o ardibe cellal mbien ardibe jande be mbien woytiki mbien odo golle mo huncana hore taw be dintanka fi danno kuteji mudun mata masana le jangnirde kewde kedan mbien kedado amen to kay baflabe ton woni Moussa B Sidibe kedan ko hebe do fastango Ousmane Nyalbouli Alcisse
ko buri musel en chapande nayo be kap baflabe e Ousbe Diagna wonna babe le region ngaji goddi hitande hikande tawene di kap ngaji musel goto tan woni ko gaddana Adama Banjugo Sissoko horeje walde mer en cercle baflabe holidi metti mudun dum ko watta dubi joy joni
nous assistons à des
mutations tayki ke wiide janginobe ana egginenno heewiri yaare nokkule godde dun ne wala e sariya sabi mire mire narde egude yaare nokku goddo laami be ciude e kol ngaydi jey wadde dum so be nelda mer o du hala ko woni hakkile mudun so nelda kaptu ana heba dubi joy joni le cercle baflabe to himbe lebe ana eggine dure golle mudun fay goto ne warta so wara
e wi Adama Banjugo Sissoko ko farnema o ana hani dartude hono itterde muselem e nabude nokko je godde so wana dum ekol ngaji kewdi ana mbaawi uddude baflabe hitani hikande
mo fu dum ana metti dum hande so latike mer o horejo fedde mer e horebe pelle kumanibe margal cuude ekol ngaji fayeto kab hande min naada lamu kobe yewto odo kabaru di cercle baflabe to so wana dum tan cuude ekol ngaji ana jaba uddude
e wi Jibril Diallo secrétaire général syndicat l'éducation de base sineba fa itugol muselem be fu hewbe sela lam on han yupidinde ogol service technique ngaji kumunide bamude musel e
seule solution
dabara goto moddo he oni woni margal tud école ngaji di wartere e jude gollir drani de jande de leedi on tan woni hen dabara mawdo hadde yibela be eggure no hewi
départ massif
kapu bafla be wala fu ko jabbi wide do kabar mudon ka holitinde bi itugol be janginobe leede no kuje wadini kutteji kewdi e cuudi l'école cercle o wonno ko Moussa Bessidi be bin studio tamane jude bafla be
kawrtal sappo tatobal lollirde ndal me lollirgal rentrée littéraire jande do dewta leedi mali na jokiti bamako do e do susli ben kabar dungu ngal waddi e wattu mo ben mo inobe dewta mali ben na jokiti laaji kewdi ben hono fufu hinade ben dido telaaji kanko Ismaël Samba Traoré mbindo dewta horaji dun nokko mo ingol dewta sahelien jabiki amsitu gogo touré do festango alsisi
sababu mudum yoku min gala dati livreji kanti so gongo dido dati furobaji anan ki sanni le leedi ni tati furobaji fayeto privé en anahani wadde ko waifu yalla tidalaji bilide hebugo livreji le leedi ni ana fami ko wanani hebugo livre ko e jangude dum mide mili ciude e kol ngaydi gana ngabbe dum sobe mum na dum be pamanaay dum min tayki ke wiide kuri fu imma daraji de ana fandi kuri fu kulleji bilide hebugo livre mawdo wallude suka jango jangino dum ana fandi min kam mi mila fe yimbel ngado be politique le leedi ni so ana andi nafa ko woni e livre
kawrtal jande radioji jukindirdis jutamani biena do kabaru cellal timmi kenyan sapo jitt leru marsato kayton e le balle tati men harube be ben jangindama do hono jogorade kabaruji tidudi ben mohan yutnede jamare e wattu nyawuli be fufu holiti don no fami sanne ko woni e le kabaru seria radioji e teleji sina do bamako do nyande sapo tati leru fevri jabidundu ko jili kedan ko ban jilet kulbali do festango alsisi
min jangi kulleji fahi ono si tordaji gondi to en sariawul daranido tele e radioji de leedi so gonga o deedo jande ana haani jukkude mi wallamme minen juttinobe kabaruji do radioji di wadde golle amen no haaniri wallamme juttinde kabaruji bilide e challal gonga mi ngana yimbe andanbe kabaruji bilide e challal ngami noddi dunke andanbe kabaruji challal yude direction regionale de la santé to nokkime hakkilaji faahi dohi
mbaggu yo kakullo gati mbiyen jangul le runde afrique e wi yimbe finatawa e ngol nawtere non le yambereji mawdi ma dun le menelal hangal yottinede yimbe le e ko nande mun en ben ka non holtama sifaji baggi di dun na hewi kadan nako mbiyen hebani en kanko Aissata Diarra do fostango min Ousma Alsisi Ibrahima Yannogi lolido kobra yo moinawo e piyowo dun mbaggu artisanat o gollata gila dubbe kewdi le danki mako kanko e guldobe mako Yannogi facintini min hono mointa mbaggundu
jembe la arande de nyohanno kunkoko nga hande mi chudan dum e nyandi so dum be tike fuso min juina he nguro kay buggi yo nangirte dodo no dirte karkam si jembe ana hewi won jembe no dirte ro sule won goddo no dirte ro tasa jembe won goddo no dirte ro nagani fay goddo no won to no dirte ro nangoro jembe
e wi yimbe finatawa inde jembe asulu mudun e markare woni jambayere batte soifa mbaggu o e wi dunke kabaru gachi karjike laiku Traoré hande kay goddo fuf na wawi fiide mbaggu o tawane den yimbe le hertabe tan hinato non dum
jembare e mbaggu mawdo gattitedo hakkune koyde so tappe fa martina kumpa wiide wonko yottinte jembe e hunde mo homo fu wawi fijirde
ka non yila artiste ko nande mun en yo hun changul hore ido kaki gachi di sabe wi mabbe edi gondi majjude leedi mendi batte kaki gachi iroji nukuji guddi
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
Sakaw so mbare le kabar jaban de reson radio andon no bentu asongo tuno jo en kabar be andita ka men hippike kenyan sapo e jeddi leru masdo ben wuro al gidri e nokko gudirdo asongo kiloji sapo e jeddi do datol menaka ben wi yimbe tun be be do cikitabe terusen be demgal gongal halata danno e be do fa hande ka wala fuf masin bi non ko holti yimbe le gonbe tun be on wattu goto so fera ciutano do ben nyande e yupitama men kako chauffeur ONG IRC ben yupitama fa bas fuf wala makko do wattu 19h waltu asongo tuno. to kay tun hultan wiide imadara famin gollo jamarende do kabaru ben kabaru durgol hakuna leedi mali leedi senegal fuddi kenyan sappo e jiddi lewru marsato diboli le commune falimi kambe landi ben holti wiide fana mudun no woni faminde jamarende kabaru sarja fawido do ben durgol hakuna leedi mali leedi senegal ben kolti wiide landini gal do kato woni merci corps et finks peace ben do projet lafia itoto jawde woni fenda ben projet ISID antim nan nakabar wi to sikas tun holta wi de festival ben international sikas fuddi kenyan na sapo jeddi lour master to latir de sikas ben yontere ben hurnde ben ngarba hore bawdam balle ben yude lede tati lefole de ben de e kanyi jamare sikas ngadan imadraji famin gol de ben dun imadraji finata e hunchangol hore e kala ko ni ande runde afrika denno e wi kanko hore jo festival ko buri unyoro nokuji men ana ele ben odo nokku festival o kando timmi nyande nogay tati lewru mars 2021 dum timinta kabar jamen hande micino tan baw sar fufu hopital do bembal amen 3w.tutamani.org maddu noddom jamu 37320 o sada yotere meden magazine